بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فلو بزاك بلا ان كان السلام ندلول نور مغتاي كانو تكمبلان سزول زيتات ما ما كان كان سيجزو كزنا مسحابا رضي الله عنهم وقول ندو مني تمالون غسلانا زنتو زينغابو زمني زينغا دي تاندي زيفيو زمني زينغا دي تاندي زيلو بونزي لابو كابنا وتنغابو لسون muzichito chito za masahaba radhiyallahu anhum fatukudziwa neno la anthu amenewo ndiye nyenyezi zimene tuweko watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adatisiila ndiwene aliyense amene munga musatile muwongoka naye sanza ti tikafika kunjira ya tuweko watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam lero kwambiri tikhale tikuleme tikukambirana pa nkhani yokhuzana ndi Zubair radhiyallahu anhu ndipo ndiloleni kuti ndikulene ndikunene mutu wa nkhani yalero ndipo mutu ulikuonena kuti olemekezeka Zubair radhiyallahu anhu asolo la lupanga lake kuti amuteteze mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam olemekezeka Urwa bin Zubair rahimahullah afotokoza unena kuti nthawi ina yake shetani anafalitsa mphekesera yabodza yoti mtumiki sallallahu alaihi wasallam wagwidwa ndi makufa gawo la kumtunda kwa Maka Mukarrama. Atamva mphekesera imeneyi Zubair radhiyallahu anhu yemwe pa nthawi yana ali ndi zaka khumi ndi ziwiri zokha nthawi yomweyo adanyamuka nadutsa chigulugulu cha anthu ndi lupanga lake kufunafuna mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wina aliyense amene ankamuona Zubair radhiyallahu anhu adali wodabwa ndipo amayankhula mawu onena kuti mwana wonyamula lupanga. Atafika kwa mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kudapezeka kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam akumufunse iyeyu kuti kodi vuto ndi chani o Zubair. Zubair radhiyallahu anhu akuyankha kumuyankha mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pomudziwitsa iyeyu za mphekesera yabodza zonena kuti zinafala kapena kuti mphekesera zabodza zimene zinafala ndipo iyeyi ata popitiliza nkhani yake mulongosera mtumiki sallallahu alaihi wasallam ananena anazatulusa mawu onena kuti ndingathe kulimbana ndi amene akuyika inu mmavuto ndi lupanga lanu senza kuti yemwe akufuna akupanga za inu mtumiki sallallahu alaihi wasallam yemwe angalimbane ndi inu mtumiki sallallahu alaihi wasallam amene ayembekezele kukumana ndi lupanga lanu. Munkhani ina yomwe inalembedwa ndi mwana wa Urwa rahimahullah Zubair radhiyallahu anhu ndi munthu woyamba kusolola lupanga lake chifukwa cha Allah subhanahu wa taala. Ndimeiye kufotokozanso kuti pamene mtumiki sallallahu alaihi wasallam adamva yankhuili yankho la Zubair radhiyallahu anhu adampangira dua. Zindikirani kunena kuti pali maganizo osiyanasiyana okhudza zaka za Zubair radhiyallahu anhu pa nthawi yomwe amavomereza chisilamu pa nthawi imene ankalowa chisilamu. Pali malingaliro kana kuti mariwaya tiyena mahistoriki ena amanena kuti kuchokera kwa Urwa rahimahullah Abul Aswad akufotokoza nena kuti kuchokera kwa Urwa rahimahullah ti Zubair radhiyallahu anhu adali ndi zaka khumi ndi ziwiri pamene ankalowa chisilamu ndipo Hisham bin Urwa rahimahullah akufotokoza kuti iyeyo akufotokoza kuchokera kwa bambo ake Urwa rahimahullah kuti adali ndi zaka khumi ndi zisanu 8 komanso ndi chimodzi zisanu timoyo khumi zisanu ndi chimodzi utanthauza unena kuti anali ndi zaka 16 kunena za Hisham bin Urwa rahimahullah maganizo ake ndi kuti Zubair radhiyallahu anhu adali ndi zaka khumi ndi zisanu 15 pamene ankalowa chisilamu. Palinso maganizo ena mbiri zina zimanena kuti Zubair radhiyallahu anhu adali ndi zaka zisanu ndi zitatu 8 pamene ankalowa chisilamu. Ndipo nkhani zonsezi mukazipezatu mchitabu chija chimene chimatchedwa kuti Siyaru Alamin Nubala